DJ Sumaolila Agu.
Na wana pinga wana bishairi yetu yasiwe yasiwe mimi kuwa nawe tena kajito sadaka ni gyodo tena iwe na iwe jamani na iwe wana pinga wana bishairi yetu yasiwe yasiwe jamani yasiwe tena kajito sadaka ni gyodo tena iwe na iwe jamani na iwe nilipambana mimi kwa ajili yake ili nilinde shima yangu na utu wake yero nikuta mimi nimechoka ise ametembea na ngage sando shemeji yake mama penzi ni cheki badae ila kwa sasa niko bize au kama vipi mishere ila sitaki unilize mama penzi ni cheki badae niko bize na kama kupi mishere ila sitaki unize unirize unirize unirize
najiuliza yes or no mina unashida tu yanayo nitokea na umiza kichwa tu najipata abu na isi naonewa
najiuliza yes or no najipata abu yanayo nitokea naumiza kichwa tu jamani tabu na isi naonewa ulo niponza mke wangu mambia na ndugu zangu babadi ni mwanangu ona leo machungu kwangu weitaleta kama tulivyo nitalipa biri kama utakavyo mjama nirete bia kama tulivyo nitalipa biri kama utakavyo oma penzi ni cheki badae
badae
nako sasa niko bize au kama vipi mishare ila sitaki unilize oma penzi ni cheki badae niko bize na kama kupi mishere ila sitaki unirize 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 unirize
ok adisani kama tufadhili wa kujingata ife wanangu bado sijasikia shangwe na kama umeme umerudi na sobo bado sijasikia kelele kama umeme umerudi
Meki bado sijasikia kelele kama umeme umerudi
oh, manager case down
na dereva wa mkoje fair
nasema pige makoma koma 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 koma
ma piga makofi
I went and got it
so fuzzy
hivyo nangiwa mimi